Namtaka yule unazitaka zangu hata mimi nazitaka pesa zangu
shusha shusha shushu shusha 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 shushu shusha
salamu aleko salamu aleko salamu aleko
like I'm police this station. Don't follow by seeing my peche.
Tulisha haso kuzisaka pesa. Na wenye nazo wali tuonga lofo.
Kili 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 kili
Mala bossi wangu eti nae anataka bibi yangu. Ex wangu bado nae anataka tunda langu. Tunda langu
Chusha shusha, shushu, shusha, 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 shushu, shusha.
Turn the record.